ma chère. Mia tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Aka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa najitoa very fast. Mia tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Aka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa najitoa very fast. So ni one nimekuja home ni jondoe very fast. Nikingojo na ile uba yenye ucheza last last. Nafa kuenda church but idhani minja kamjumanze venye kumeshika duki piga ni reverse. Ngoja hold up, kuna mali imekam. Kando KV Subaru na najua time jam. Kwa wapi nko kwa jams, unajua water, water, water. Nia tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Aka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa najitoa very fast. Nia tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Aka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa najitoa very fast. Yeah, hibi nikali na nichopi. Nikitokia bash na jifanya sija sosi. Alafu kwenye niko wanada ya kia watoki. Jaribu mtu moja utalala na masoki. Dondi ukipata nimefura usitry kubisha hodi. Usulize nikindasu juwa poa watu honi. Ni macho imefura usichoche ya kiwoni. Venye zanionesha ni ati danya kwa ploti. Alata, tease alata, tease alata, tease alata. Aka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast. Ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Na haka kajaba kana deni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast. Alata. Tease alata.